Cypher. Yeah. Dr. Unju. You know what I mean? Yeah, but Twinkle Rex. It's happening now. Been the boys in the place to be. Umbwa, let's get 'em. My disappearance. Itafanya wani miss Unju fearless. Wana, wanajua kuwa sikuwahi kuogopa. Nilisimama kweli na sikuwahi kuogopa. Kwanza pande zao city bagi Dr. Unju nikimbishi niko pili sweet monkey. Nikichana sipi chagi mina thiki nini dhambi. Naishikija basi street junkie. Nipate manyanya junction. Wana jicho nyanya banana wamefanya champagne. Wana saga mandata wamepaki wanting. Pinda kwa ni zede pato ranking. We banden. All my way nikifata dreams. Tanesco wakati umeme tuvali wanakata steel. Fata skim uneza kwa mfaume lakini kumbe ni bagu king.
No fear, I'm fearless. Umesikia No fear, be fearless. Minakwambia No fear, I'm fearless. Umesikia No fear, be fearless, fearless.
Niko high as a mother rocket. Astronaut kumbwa spaceship kwenye socket. Fly over the sky na kitu bambazi. Mwanangu wa miungu wa chanjisha shangazi. No fear, no queer, kizenguo unalia. Ulizo lo jaribu ataku simulia. Mainstream ya underground, tupo tenguani. Iskiza matanda sound ya kila igonani. Niko na Unju binyunuki toka nduki. We branding out here, utakiwi mamluki. Naleta chuki na roka mkuki. Mikosho mikali unaliwa kamuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki.
Ninakwambia No fear, I'm fearless. Umesikia No fear, be fearless. Ninakwambia No fear, I'm fearless. Umesikia No fear, be fearless, fearless.